G to the H E T T O. So silly since I was born, I get on me. Niko on fire, I'm tambon, sina song. Bongo flavor when it's on. Lona cheza na tone, ambazo nzito ele mbaya. Sufisha mboni kama unone, jisasa party zone. Kwenye HP, HOP na price kama shona. Kwenye life, MC na fight kite song. Lalepe mabanda song, bado tanza kila zone. Tanyo masikini ngufu, sikia ndugu mwana zone. Kikulacho kipongon, kifotacho kiposon. Tofauti jana na leo, ni tabia yako won. So come at your homie, mess up na manager. Kila siku kupresha mipanda tazani vine gas. Soti naipaza kifaza fanani. Mwenye bus, kwenye cars, vema nezi swaga za mamton. Nabaniwe tikwa kuwa mini boy Saigon. Lasi boy mansion.
Wengi walikwepo, sasa hivi wako wapi, wako wapi. Malozi bado nipo, nina banda kwenye chati, kwenye chati. Nashika ile ile, ile moja namba, natamba. Wakika kila mwaka, wakubaki kwenye chati.
Kama kawa miwa nipo juu kwa juu. Sina utata complain kwenye soko mguu kwa mguu. La moto huu na mkuu. Na washa na gunduz, wanataka kuplue. Vipi na move, bila chata, bila siasa cocaine. Itabaki kuwa mkufuzi, again and again. Flow babu zine sabu za jabu, range domain. Weka kando minipo kitambo, kabla ya zen. Nafanya mambo kwenye tambo, sleep wait in vain. MC ya kikosea kuflow, you wanna feel pain. Jitazame kwenye kyo lili wenye. Balozo ghetto huwa sina to face. Wala to chain. Hip hop, bass, raw R&B, boys to men. Natema tungo skiza len. Hardcore, ya midundo sino umiza brain. R&B, ODB, peace, wood and crank. Na wanangu wote wa feeling gang.
Wengi walikwepo, sasa hivi wako wapi, wako wapi. Balozi bado nipo, nina banda kwenye chati, kwenye chati. Nashika ile ile, ile moja namba. Natamba, na uhakika kila mwaka wakubaki kwenye chati. Yeah.
Bado nipo kikazi, kichwa ni tambo pia zipo shazi. Mindo mzazi, asi nipo macho, nilipo swazi. Ipo wazi, kuwa damu ni nzito kuliko maji. Dunia mapito fama, ndiko yalipo wapi. Mana sija paralyze, akili na mwili das. Gini kazi, wish na watu bila umakini was. Chili fast, wacha ligi ndogo dogo. Suwezi kuwa fogo kanga ZX, ZX. Balozo wa ghetto na move fast. Nizigo so bebe kare beba na move fast. Na pepea kila pande sababu ni true fact. Hata nsipo chia new track. Yo, wengi walikwepo wako wapi. Balozi bado nipo kwenye chati. Mana bado na nafasi ya kufanya na chofanya paka basi. So kufanya na chofanya kama advance. Bado nipo.
Wengi walikwepo, sasa hivi wako wapi, wako wapi. Balozi bado nipo, ninapanda kwenye chati, kwenye chati. Nashika ile ile, ile moja namba, natamba. Na uhakika kila mwaka, wakubaki kwenye chati. Yeah,
yeah. Get ambassador. Because of you, yeah. Because of you, yeah. Because of you, yeah. Because of you, because of you.